hiyande joyno wittude e minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde min Oumarou Dianganta on. Nder kibaruji men ni, mawne warore ni durwo fijo tefol takku baahi leydi ne fuɗɗete batu laawol capanɗe nayi e tataɓere nder difanon ni. On nanan ko gouverneur on haali dow ko ƴewata sijila on. Leñi ɗuɗɗi ɓe région mo Tawa kamɓen kawri ɓe burtini haala yaasi dow joɗɗingo jonde jam e coɗol enɗan hakkunde himɓe nder leydi Niger. On nanan ko kaalowo dow inde leñi kal aglal haali. Yewtere men pindinol hannde min jahatana Kolo to maire mo wuro Kolo, wonno holla bawɗe ko woni ɓe gadda dow ko ƴeewata ni sukaaɓe gaɗani kural noon ni ko hisinta ɓe ñawuuji. Tokko men nana pirtol haalaji kibaruji men. Fijo ni tefol takku baahi laawol capanɗe nayi e tataɓere ni ko waɗete diifa hikka nogayi e tati lewru décembre ni dow fi sigilaaji durwo gooni gouverneur mo diifa juurake nokkuuje kewɗi to hoɓɓe wernete gaɗa juuraaki kiini ko mbi'en gouverneur Ismen Yunus. O waɗini o hokki jaadimen Guidi Abdourahmane Fama dow juuraaki o waɗi.
Nder sigilaaji fijo durwo tefude takku baahi laawol lasoo ɗiɗi e tataɓol ɗo enndal leydi Niger ni, subaka o min jehi tuntowaade nokkuuje to himɓe wamɓe nder reedu leydi gara to durogoo enndam bernoyte. Min tawi du ko nokkuuje ɗen enndam moƴƴinaama, himɓe no baawi weerude nder majje, siri seɗɗa kantan hori waɗe nder majje. Wakkati on du no hori ko timmina siri on enndam fuu. Mi weltake du sanne dow no mi tawiri nokkuuje ɗe enndan. Miɗo woodi hoolaare himɓe jaɓɓoyte no wooɗiri. Miɗo deki tammude du ko huunde fuu waɗiran no wooɗiri.
Wakkati o ni durwoɓe ɓe leydi maraɗi ni jehoɓe to tefol takku baahi mbiyen ni durwogo laawol capanɗe nayi e tataɓere toon difani timmini sijila mu'en jonka e ɗilol tamɓe domi ka woni ko hoorejo région Sarusi Hawjine ummatore e pirtol ɓalli. O holli ko jaango alarba noonni de ni lamɗo jaɓi noonni ɓe jahanton en difa. Ali ɗan Dela o hokki Mohammed Mamman Fama dow mum.
Sigila ekkintingo kay fuu min gasini ɗum, jonka min dillatano alarbare yaadto duro ngo. Min jahatandu ko nan do min keɓata ko bayki min gartiraki kañi e kuppu e hoore mum. Kamɓe yanoɓe rawanen ɓe enɗan fuu jaha hikka du konɗan. Jooni noon min ɓeytti du konɗan heyɓe seeɗa nder maɓɓe gam batte sembin ɗinde fedde nde. Duroɓe amin ɓe enɗan eɓe celli faa no wooɗi wooɗi, eɓe cigili faa no wooɗi gam batte Allah ɓe jaha ɓe gaɗa duro ngo. Min gaɗa ɗo enɗan balɗe nogayi. Ñande Allah fuu min keɓan jabiroy ko min gaɗan toɓe dow hakkilande sanne ele duro ngo enɗan.
Gaɗa burtini haala yaasin leñol larabuɓe e leñol ishirifan e leñigon tawaɗi nder région mo Tawa. Ɓe goni eɓe nangana haala burtinaka jeɗɗire wittine dow fi joɗɗingo jonde jam e durwididde ɓiɗɗa bonɗaku nder région on. To leñol kel aglal e jawan jawatan ɓe kooƴi aadi waddugo balla dow fi joɗɗingo jonde jam nder leydi Niger e suɗugo enɗan hakkunde himɓe nani ko Mohammed Ousmane kaalowo dow inde hano leñi kel aglal. O fantini jaadimin Ali Tajisir Ahmed.
Sa wara leñol wiyetegol kel aglal no nodda yaade e keero sukaaɓe ummatorto ngol leñol kaɓɓani a joƴƴina jonde ja hakkunde muɗum en e reenugol ɓiɓɓe leydi Niger fuu. Ɓe ndenade konɗan ni jonde jamde enɗan e narral hakkunde maɓɓe e leñi keddiɗɗin enɗan. Ɗum wonno ko donduɗe enen koye meɗen, ɗum ndu woni ko golleten ngam ɗon wonto ketten ndima ko meɗen. Enen andina on ni onon sukaaɓe ummatore laamiɗo kel aglal o enɗan hooƴi aadi tokkitaade e nanngude neɗɗo fuu laatiɗo no wadda hakkille ummingo hakkunde leñi leydi Niger.
Himɓe herme e nogayo ni tawaɓe nder kolobuji capanɗe jeego o kettintoɓe radio Kesa nde Gudu Maria noonni ɓe goni ɓe kokke andal ko balɗe ɗiɗi nder wuro Difa dow fi hokkugo sembe hano baylol jikku noonni dow golle lobbe e nafaka sigila golle radio noonni ɗum to farɓangede mbiye ni sigila mo UNICEF sigili noonni. Ɗum waɗini ko wattani Fama heɓoni Amadou Hassan hokko habaru noon mo Difa. O fantini jaadimin Mamadou Madou Fama.
makasudin zo mu nan de garin Gudumariya
sababu garal amin do kan woni warde yi a horeje suudu radio Gudumariya on kambe kolo buji ketti nan to do on wodi duumi ekkintinoobe do ko e halaji kewdi misali golleji hirnyereji gadanteedi rewbe di e dume woni nafakka radio de duro mudun kambe kolo buji di wodi be ekkintinoita fahanden do filla cellal bandu laabal e ko nandi emu gam hisude nawa laaji goddi hano nyaw kolera en coronavirus wodi min gadana bibbe wuro ben do tindinoje
sa bozuwa ga al'umma
eto ko wadate ni wakati debbo woduno redu e gada rimi yidun wodi nafaka sanne ganno hisina debbo jotti tido e nyawujugon e sadarmajugon ko hebata to dinkikin don wadini dulla halidu lokotorojo nyawtowo rewbe to lokotorore inna e bi nonni de doso o fantini jadi min nana hadiza hasan
la consultation prénatale
ato ko rewbe sawbe wadante dun endan wonana tokkitade debbo on e redu mudum dun endan gam batte jippo jam dun du konna no hokkani himbe makko kanko hor makko du be pamano no redu no yar gam batte alle be kodja laabi gam alle en da anda funa dimongol sectorito tawi se tido yi fu himbe makko en bay hojude laabi do ko yawi gam batte fa bo mum dun wadde jam nena du redu fundu tokkaka fa wodi fu yaa wadde chaqale sanne wakati joomu yaatri bonde enda no sabi na han tawi dun tokkam fa wodi gam faame basif ko tawa hen ono jonte pabbe en jaccer jiyan en faamudi yal inni on wodi nyaaw sidani enda chaqal dimongol en daare no wadde ko tawe hisini chukale ngel hore mudum
le suivi de la femme
jetti de wittine leydi Nigeria ni watti cede kesse darna cede neera andan o dem nonni leydi Nigeria adi ko mbaylol ni wadde nonni de bayle do waddata sadarma fu do sodu sonna hakkuna leydi Niger e Nigeria nonne do filu mako dey leydi Niger wadana dum gam faddo bitam bonta ko wattete der piol ana ciede ne yara nonni nani famaka Ibrahim Adamu Luce gondudo nyanyal do filu mako o fantini jadimin Farid Burayma
da contrefaçon
wujje wada nera fewreji o enda waddani bankiji leydi Nigeria e wadobe beccia sador maji sanne gan nera fewreji o enda wujjama wattama sanne der filu mako leydi di enda banki mawdo leydi Nigeria o dun heddurwude e bude musula maji nyanyal watte der piol nera kes o enda ko watta goddo wawa nyemminimo wada fewrejo ko banki odu ni fa hande no hani durwude non ko watta kaden imbe bawa perodirde ciede gongaje den enna e fewreje den misali be keginta ko e giida be nawtorade ciede kesse deedu wala no wadda sadornam fu der fi soda sonna caka leydi Niger e leydi Nigeria gam pirtol ko e gol himbe gonano gadani e tittinkinaku ardibe leydi Nigeria di enden walliran do ko yawi mosola on enda
Nigerian
kinije ni ujune tati e kembe jetati ko tramol noni e kinije diazepam kan he taba bonka ko darja cede mu ummoto milioni jeddi e ko deki e mun der yila ko ko sojeji gadi 10 lewru desembre kan police be nangi kulle bonde der commune o biyani der commune modirku region mo agades himbe jeddo nanga der fi bondo o no horebe commune on andini jadri min gondo ton bonon da lawol ni wadi hakkune zender yago tanut jemma alal yade altine maharazu amadu horejo polisi be tanuto o wi lore lumono hais ko hodi himbe noga e dido ko bonon da o wadunodu himbe tawabe del lore kafu be buli tato mayi der mabbe sappo e jenai kando nauni horejo baje sunna major mo hopital tanuto o fantini jadimi Zainabu Amadu no fi on wadiri
on a reçu des cas
der bononde lore ko wadi himbe sappo e jeddo gadda nyawtigu do andan to ami der mabbe sappo e jeegom ben fu buli sanne fa jati goto mabbe mayi mo jungo mum heli dadol yi jam makko gon kam fusi ton der bandu makko dum woni dalila ko waddi o mayi sappo e jeegom eto kan endu jaarama ton andan zender der loktorore mawni gambe gadane nyawtigu sabi usulay mamman kan woni maydo on andan der mabbe duubi makko laso e nay Miria Ojea, omu sudu maibe, loktorore den.
Sioni Miria, nok ili ala morga.
Gat olo kurel, ngam hisa nyawuji no wodi nafaka sanni der bandu bi adama do fi cellal mun golle no gonde do balbe bi en ni horebe kominiji e leydi no wadan suka hisa na wallaji kewdi heba cellal bandu mun no wodiri ngam fama hebo nani ko mer mo leydi kolo madam salamatu sulay o fantini jadime rafika attaher
wadande himbe cukabe en kure hisinde be nyawuji dume woni ko gatton
ma responsable kollal am taw woni durwude ko e himbe pirto jaba wadanede kure mido durwadu inniraabe be gadda sukabe mabbe gadane kure der nokkuje de dum ittani gadol kure de en da
centre de vaccination
illa de puddoton wattude jungo modon
je peux dire jungo an no tawa der sigila on info gan illa sigila wadande himbe kure siriyama loktorobe en no kala naka der wadan noobe himbe kure de enda noodi jahando joodo do inne meeri
les accompagne
noy hauta gollida caka modon e lokotoroje kawjiide wadande himbe kure de enda wontiri gande en daari ni no woodi be dalila halaji penpeneji peccidi teedi himbe no chalo cukabe mu en tufe kure den
deki ya deno woodi chalibe tufede kure de enda docteur e major on en fu no kala na kam banger de chalido on en na chalibe be enda wadanede kure de en jia naadu baale e be jia dego mido nodda chalido on en na chalibe be enda naadu milile himbe e mabbe pantinabe
regle le probleme
chalotobe ben noy gatton ko be jaba
mido hokkabe misaliji inang hakkilo ko watta rewbe paama nafaka tawaka der wadanede kure de enda
affaire
duro modon gon nafina
avec les sens
yilar firta ko e dumen gatta du e no nafasanne gan hanne dalila majju himbe amen fu no jaba gara gadane kure de enda desador na hebike fudu meri e hauti dade jonwrobe e ardibe banger de en to kawri semembe fu to semo zola sadornan dan en hebo
le probleme en regle
duro ko watte himbe jaba tufe kambe e cukabe mabbe der cakantaraje modon no cigilirto don duro go enden
l'éclairage
hese hese ni men tokirta men kala na be faabe paama be jaba e ko e mabbe de be jabi sadornan go fudu hebataake
comprendre et ça passe
dume bi oton do tufaaki kure isinde himbe nyaw era uji
tufede kure den en huune non ko wodi nafakka sanne denno wakkati fu nyawuji no don e himbe no daaba dum denne mido watta daane himbe jaba tufede kure de endam be tufo be gadda du suka e mabbe tufe
vacciner les enfants de la famille.
Ɗo min danata habaruji men e fulfulde sede lamɗo hollimin jaango min gaddan habaruji gon min jottontomo kirten to jam hirti.
Assalamu alaikum sakiraɗo jango anɗani
alhamdulillah yettore Allah anne noy gontirɗon harton
basi fo ala réseau o ni woni woɗa hannde fe seeɗa
min kay amiɗo nananne no woɗiri fa
to woɗi noon dene muraduji ɗin
to wallahi hannde muraduji kay fille mum no saɗi senne kaw an gadɗo ƴuuɗo jahangal o hannden o yamaki ba seɗɗa
teni ko pamɗa o yamaki ne
omo ɗojja ɓandu makko no wuuli omo tawda saɗornan duka har puufe makko ɗen dam pofango makko wala no wurtoro no woɗiri an kay ni alama ko wela he ɓerne ɓolum kan woni he makko
ndene sakiraɗo accumin hokke jamiroje e dow ko yaawi yaawi ko haani gaɗa anani o durwa to mburtuɗa leɓade ma to acca fe e goto wurto gaɗa majjum ndu to acca goɗɗo war naata leɓade maɗo tafon nonnoon du konda ni nodda lamba sappo e joyi o endan joni dow ko yaawi yaawi a yiyan doctoroɓe garan wuuro ma ɗon endan soɓe gaari du kondan ɓe daran kawma o e ƴeewan cellal makko ɓe ƴeewan du kondan cellal kerol himɓe ɓaade ma fou ndene ko haani sakiraɗo to yeeba fey seeɗa kalay kawma o tefa du konda ni hono ko watte ko suumoto hunuko e hinerɗo endan ko kama o suuma hunuko makko e hinere makko dow ko yaawi
de bandira o ɗum foti gaɗol kulle ɗe fuune
a nan nayi ñaw goɗon warti no wiye coronavirus ko laati hanti duniyaaru fou mboɗaki fe e goto non
subahanallah nden ka fi o no hulƴini sanne nden kartiri yewtere meɗen téléphone o fou dow ko yaawi mi yahata wuuro mi haalano koreji am mi nodda du fa hande lamba sappo e joomu biwɗa kam o
tinɗa du konnan fa hande e goɗɗum kam wonto jeggita keddi himɓe tawanoɓe yiide kawma o fou
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Studio Kalangu pilinje do Muriel Talaka.
Namba chapande jenai e joyi topere e go FM.
Tina Berry do Radio Tebonse.
Namba chapande jenai e jeti topere e joyi FM.
John Bell do Radio Goruol.
Namba chapande jenai e joyi topere e go FM.
Sai la voix de la tapwa.
Namba chapande jenai e FM.
Walam do Radio Baru.
Namba chapande jenai e joyi topere e go FM.
Tira do Radio Liptaku.
Lamba chapande jenai e jetati topere jet FM.
Ayeru do Radio Suji.
Lamba chapande jenai e jeti FM.
Bakilare do Radio Alher.
Lamba chapande jenai e jetati FM.
Studio Kalangu.